ba zime zime umzulu wajelwa
umzulu yahlelwa thekeni yakhe yashelwa zolukuthi umuntu wakho kanti babhizi bamqeda umzulu yahlelwa thekeni yakhe yashelwa zolukuthi umuntu wakho kanti babhizi bamqeda I don't wanna lie no more I just wanna tell the world qaphela umakhelwane ngoba bazokhlela ngoba bazokhlela
zime zime umzulu wajelwa Zime zime umzulu wajelwa Zime zime umzulu wajelwa Zime zime umzulu wajelwa
Angaze ngimele ngithini Bengivakashele ophumalanga sikothe Angaze ngimele ngithini Bengivakashele ophumalanga sikothe WhatsApp wajelwa Facebook wajelwa Espanyol wajelwa